Ichikope chalenge kumilimo na chine lubali. Bapita mulibemba. Ukufuma 13, verse 17, ukufika na kuchapter 14, verse 31. Mose atungulula abena Israel ukufuma muigupto. Lesa ale watungulula mukumoneka muikumbi akasuba elio wishiku ale monekela kwati litumba lya mulilo. Lelo abena Egupto balifulilwe sana pantu balilufishe abasha babo. Abakubabombela eicho bali bakonkela ukuti babekate. Nokubabwekesha mu Egupto. Abena Israel basangile bemba umukalamba nganshi uyo bafirilwe ukwabuka. Abena Egupto bena ninshi bali panuma bale bakonka. Abena Israel ba mwene, kwati vena chapwa, takwali uwakubatula, takwali uwakubabutukila. Elio Mose abebe liokuti, muiwano mwenso, mwalamona icholesa ala muchitila, pakuti mupusuke. Lesa, alipanga inshila, pakatika abemba, apo, apa umine, na vena Israel bali abwike. Ili wabena Egupto vale fwaya ukubakonka palibemba, ame nshi yalibu elelapo, yaba fimbilikisha bafwa nukufwa. Na bena Israeli vali pusushiwe.